Come panda bay. Come panda bay. Come panda bay. Come panda bay. Zamani ukilusha anakula ukucha. Leo ukilusha anakula tu pesa. Hakuna wakuoa leo. Wengi wana mapenzi ya video. Hakuna wakuoa leo. Wengi wana tuchuna. Nataka mzigo.
Nitumie nauli.
Nimesha tuma.
Ujatuma na ya kutolea.
Chajabu ujatokea Nimetuma na ya kutolea. Mbaka giza lina ingia Au ndo menchuna Au ndo menchuna. Au ndo menchuna hivyo. Come panda bay, come panda bay, come panda bay, come panda bay. Zamani tulionga maua, leo mbona mtatua? Mala iPhone, mala crown, mala shopping. Leo tumeonana, etikesho tumeachana. Mbona kama tuna act ana. Acha bana. Wamepanda bei kama tozo. Wamepanda bei kama luku. Wamepanda bei kasukali. Wamepanda bei. Wamepanda bei bana. Wamepanda bei. Wamepanda bei.
Usichana.
Wamepanda bei. Wamepanda bei. Wamepanda bei. Wame panda bay. Wame panda bay. Wame panda bay. Wame panda bay. Woza. Woza. Ay. Woza. Tena. Woza. 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 Woza.
Ay.
Wame panda bay. Wame panda bay. Come 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 panda bay.
Come panda bay. Come panda bay.